Baby, when you come out of your eyes on me, kwa moyo hakuna matata shaka kambi. Hauna baya, hauna kona, hauna dhambi. Cause I'm your Sony, my one and only. Nimefalling kwa penzi laka shata tatata. When you call me, sauti yako inani kama tatata. In the morning, nacheza rumba chaka chatata. And you know me when I'm falling, yeah.
Yeah, my penzi yamenishika haswa. Sando nini navyopenda huyo hapa. Saivi na vima nikitembea na nata. Na enjoy my penzi shaka shaka.
Mix killer.